Kamala byonna kya hospital Mayiga atongoze enteekateeka z'emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Beene. Amazaalibwa gabaawo buli nga ennaku z'omwezi 13 ogwokuna naye gakulemberwamu emisinde egikunganya abantu emitwalo n'emitwalo. Emisinde gyakubaawo nga 12 ogwokuna era omulamwa gwa kulwanyisa kirwadde kya Mukenenya. Katikkiro asinze Bulange Mmengo n'agamba bakyalina eddimu ddene okumalawo Mukenenya.
Naye nkyogera bulijjo mu kimanyi ensiri ekuluma weebase ng'oloota oyinza okuba oloota kulima mwanyi oyinza okuba oloota ng'ogenze ku mwezi naye siriimu akukwata eriiso okanudde nga liringa lya ngege kati engeri gy'obeera ng'eriiso likanudde jjukira kabaka kyatugamba nti siriimu akanudde naye amaaso ayina n'amannyo galinanga gakasulubbana ayina kukufa enkenya ate siriimu ayita mu kwegatta bwe tudduka tuva ku bubutuuka nammwe mu busaasaani siriimu tumugobe wano agenze akendeera olw'amaanyi gano kabaka geyatulagira okuteekawo naye gakyali mabaga olugendo lukyali lunene